Mungu anataka kusema na wewe
mwaka huu.
Mungu anataka tenda miujiza
mwaka huu.
Utanunua nyumba iwe mwisho kupanga
mwaka huu.
Utapata mume iwe mwisho kudanga
mwaka huu.
Bwana Yesu asifiwe
amen
milele na milele
amen.
Bwana Yesu asifiwe
amen
milele na milele
amen.
Shetani akipita teke 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 kule, shetani akipita teke 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 kule. Salamu aleikum stars, 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 salamu aleikum stars. Umenunua gari
mashallah,
na umewekwa mwali
mashallah,
umepata kibali
mashallah,
ana gypsy kidali asifiwe milele na milele
amen.
Bwana Yesu asifiwe milele na milele
amen.
Shetani akipita teke 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 kule, shetani akipita teke 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 kule. Salamu aleikum stars, 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 salamu aleikum stars.
Habibi let me mole home ya
mwaka huu.
Habibi let me mole home ya
mwaka huu.
Awesome LMS LG my G
B B B
Ilawa
B G W A Y Undali ai
Never!